So tender, no more battling door, I'm now I ain't saggy. So tender, so this figure, I'm less when he. So tender, no more battling door, I'm now I ain't saggy. So tender, so this figure, I'm less when he. No more ganja, stand with some dally.
Ungasamukhlukanisa mina nawe lingamane liphuphe
liphuphe dali
ungenza ngisuke emajiteni makukhela ucingo ufona sendwa ngize kuwe abanye bathi umdlisa intani makwenzela konke ngikhiphe unyawo kuthi abalazi uthando wena yobhindeko wami umphando ngizokuthanda njalo noma bekhuluma labo bayoze benake zabo abaxole
ngizokuthanda noma bathi le nto yam naw ayenzeki ngizokuthanda so this fig emnqamles when he. So tender, no more battling door, I'm now I ain't saying. So tender, so this figure, I'm less when he. No more ganja, stand with some dally wow me. No more ganja, love you warm, guess feel I'm ebubini nasebuhleni ngizohlala la ebumnyameni nasekhanyeni ngizoba nawe dali abantu bahlezi bekhuluma banemibono ngathi basheshe bahleka basheshe bahleba theta nami theta nenhliziyo yam beka mina sithandwa sami ungabanaki abothethi indaba zabantu ungabanaki kuzohlale kuyimi nawe lana ngizokuthanda noma bathi le nto yam naw ayenzeki ngizokuthanda so this fig emnqamles when he. Ngizokuthanda noma bathi le nto yam naw ayenzeki ngizokuthanda so this fig emnqamles when he. Noma kanjalo stand with some dally wow me. Noma kunjalo love you warm guess feel I know it. Noma kanjalo stand with some dally wow me. Noma kunjalo love you warm guess feel I know it. Ngizokuthanda so this fig emnqamles when he.